So many times that I gave up. So many people never showed love. So many girls never showed up. So many places I went to love. Every night and day is a blessing. Thanks for your time, for your mercy. You never let me down when I need you. I wanna thank you, Lord, for my family. Daily, daily bread. Daily, daily bread. Thanks for the sun, thanks for the rain, thanks for the pain. Thanks for my enemies, thanks for the joy, thanks for your grace. Daily, daily bread. Daily, daily bread. Thanks for the sun, thanks for the rain, thanks for the pain. Thanks for my enemies, thanks for the joy, thanks for your grace. Woke up in the morning, I say a little prayer. Sunshine down on my face, I do what I can. Baby, I know one day we gon' be alright. Me die a G honey.
Harakati naendelea kufight. Doto kubwa ngumu sio light. Huu ni ugali sio bite. Mafanikio ya kweli yataki comfort life. Ukiona watu wote na kupenda, jue kimafanikio bado jajijenga. Aza kuamka kujipenda. Pambania ndoto yako msingi kujenga. Chuki ni achie roho yangu. Kwani nachofanya ujue hii ni temu yangu. Wananitegemea wanangu, ndoto zao kuzifanikisha jukumu langu. Maji najitenga na mafuta, kama wezi nyimwa waliothubutu kutafuta. Aliyekuacha jana unaweza kuta, haya ndo majabu Mungu aliyotupa.
Mimi ni mtu mmoja ambaye naishi sana kwenye imani ya kuamini kwamba Mwenyezi Mungu kama kaniandikia hivi, basi nitapata. Kama hajaniandikia, nitakosa. Pia naamini pia kwenye ndoto zangu, yani naamini kwamba pambana kwa kitu hiki na imani nitakipata.
Daily, daily bread. Daily, daily bread. Thanks for the sun, thanks for the rain, thanks for the pain. Thanks for my enemies, thanks for the joy, thanks for your grace. Daily, daily bread. Thanks for the sun, thanks for the rain, thanks for the pain. Thanks for my enemies, thanks for the joy, thanks for your grace.